Sammy.
Sammy, 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 get
on. Sangana nawe lawo bangiza ngo baby uwangibheke emehlweni angathi ngiyamthanda nona ungabona ukuthi uyangithanda nawe uthanda nona ayingabona ukuthi uyangithanda nawe
I'm tired.